Hezekiah 30 verse 1. Izwi lika Jehova lafika kimi lathi verse 2. Ndodana yomuntu uprofeta uthi isho kanje inkosi uJehova ithi hewulani nithi wo ngalolo suku. Verse 3. Ngokuba usuku luseduze, usuku kaJehova luseduze. Luyakuba lusuku lwamafu nesikhathi sabezizwe. Verse 4. Inkemba iyakulehlela eGibhithe kube imiyelo ekushe. Lapha abagaziwe bewa eGibhithe bakususa ingcebo yalo kudilizwe isekelo zalo. Verse 5. Ikushe noPhuthi noLude nayonke ingqube vange zizwe nekhubi nabamazwe ahlangene bakuwa nabo ngenkemba. Verse 6. Usho kanje uJehova uthi nabo abaliphasa eGibhithe bayakuwa, ukukhukhumala kwamandla alo kuyakwehla kusukela eMigidoli kuze kube sesevene, bayakuwa kulo ngenkemba isho inkosi uJehova. Verse 7. Bayakuchithakala phakathi kwamazwe achithekileyo, imizi yalo ibe phakathi kwemizi echithekileyo. Verse 8. Bayakwazi ukuthi nginguJehova lapho sengiphembe umlilo eGibhithe, bachotshozwe bonke abasizibalo. Verse 9. Ngalolo suku kuyakuphuma izithunywa phambi kwami ngemkhumbi kwesabisa amakushe anokwethemba, kube imiyelo phezu kwawo ngosuku lweGibhithe ngokubabheka luyeza. Verse 10. Isho kanje inkosi uJehova ithi, ngiyakuqeda isixuku saseGibhithe ngesandla sikaNebukadinezari inkosi yaseBhabhele. Verse 11. Yena nabantu bakhe kanye naye abesabekayo bezizwe bakulethwa ukuba bachithe izwe, bahoshele iGibhithe izinkemba zabo, bagcwalise izwe ngabagwaziweyo. Verse 12.
Ngiyakwenza imifula ishe, ngithengise ngezwe esandleni sababi, ngichithe izwe ngokugcwala kwalo ngesandla sabafokazi, mina Jehova ngikukhulumile.
Verse 13. Isho kanje inkosi uJehova ithi, ngiyakuzichitha izithombe, ngiqede onkulunkulu enofi, akusakubakho sikhulu esivela ezweni laseGibhithe, ngibeke kwesaba ezweni laseGibhithe. Verse 14. Ngiyakwenza ize iPatirosi, ngiphembe umlilo eSowani, ngenze ukwahlulela eno. Verse 15. Ngiyakuthulula ukufutheka kwami phezu kwesini, inqaba yaseGibhithe nqume isixuku saseno. Verse 16. Ngiyakuphemba umlilo eGibhithe, isini libe nemiyelo emikhulu, ino lifohlwe, inofi lihlaselwe emini. Verse 17. Izinsizo zase-Aveni nasePibhesethi ziyakuwa ngenkemba, imizi iye ekuthunjweni. Verse 18.
ETehafenehesi usuku luyakuba mnyama, lapho ngaphula khona amajoka aseGibhithe nokukhukhumala kwamandla kuyakuphela kulo, lona-ke ifu liyakulisibekela namadodakazi alo ayakuya ekuthunjweni.
Verse 19. Ngiyakwenza-ke izahlulele eGibhithe bazi ukuthi nginguJehova. Verse 20. Kwathi ngonyaka weshumi nanye ngenyanga yokuqala ngolwesikhombisa lwenyanga lafika kimizwi likaJehova lathi, verse 21, ndodana yomuntu ungaphulile ingalo kaFaro inkosi yaseGibhithe, bheka, ayiboshiwe ukuba kuthelwe imithi, kufakwe umzongolozelo wokubopha ukuze iqiniselwe ukubamba inkemba. Verse 22. Ngalokho isho kanje inkosi uJehova ithi, bheka ngimele noFaro inkosi yaseGibhithe, ngiyakwaphula izingalo zakhe, eqinileyo neyaphukileyo ngenze ukuba inkemba iwe esandleni sakhe. Verse 23. Ngiyakubahlakazela abaseGibhithe ezizweni, ngibasabalalisele emazweni. Verse 24. Ngiyakuqinisa izingalo zenkosi yaseBhabhele, ngibeke inkemba yami esandleni sayo, kepha ngiyakwaphula izingalo zikaFaro, abubule phambi kwami ngokububula kogwaziweyo. Verse 25. Yebo, ngiyakuqinisa izingalo zenkosi yaseBhabhele, izingalo zikaFaro ziwe, bazi ukuthi nginguJehova lapho ngibeka inkemba yami esandleni senkosi yaseBhabhele, yona uyakuyelula phezu kwezwe laseGibhithe. Verse 26. Ngiyakubahlakazela abaseGibhithe ezizweni, ngibasabalalisele emazweni, bazi ukuthi nginguJehova. Verse